na pray unitulize. Na nyumbani kwako mimi nifike. Nola ina kwamba unisikize. Baraka zinyeshe kwangu nicheke. Ulagai huwa na sadami zote bye bye. Bye zili nifanya niteseke. Wanya na mapo madui Mola wangu unifaitie. Na we unielekeze. No, it can I say I'll stay to be in your always and me no raise and pray. There's no more stress. Uliniambia no more strainy. Nikamini bila takuva gaine. Ombi langu moja sina nyingine. Only to stay.
Don't let me lose.
Therefore you've taken your life. Mengi nimepita through all my la la la. I promise never to get off the light. And never to be back on la la la. Thanks for the fire taken your life. Mengi nimepita through all my la la la. I promise never to get off the light. And never to be back on la la la. Uliniambia no more strain. Nikamini bila takuba game. Ombi langu moja sina nyingine. Only to say never to lose them. Uliniambia no more strain. Nikamini bila takuba game. Ombi langu moja sina nyingine. Only to say
don't let me lose.
Bila worry, come to Jesus tumpe glory. Take time kuja kwa kwa sorry. In that way usije mbije. Uliniambia no more strain. Nikamini bila takuba gene. Ombi langu moja sina nyingine. Only to say never to lose the end. Kwa kumi sina mwingine. Only to say
don't let me.